khota khota le mo jana go be
shumane shumane wa tele yoma wa tele no e kiri wa tele yoma shumane
shumane
Watele, watele,
kero wanele. Awa mshumane wawa.